me.
Usiku nje ndita, haya yanapita. Umilia maidia kidogo nikipata chonilete. Baro tujafika, supira inaitajika. Umilia maidia kidogo nikipata chonilete. Kama mini kipata, usiwe na shaka. Japo nimechacha, usije nikacha. Peke yangu minitadorora, utanidumaza na medula. Wete polisi kwa jena vingora. Awaningo ijapo sina dola, sina dola, yeah. Usiwe na ubaya, usilete ubaya. Usiwe na ubaya, sina ubaya. Usilete ubaya, sina ubaya,
yeah. Hey, staki kuwa mbali na we, siwezi kuishi mbali na we. Simona 95 come away, yeah. Na watoto zai na we, I love me. Staki kuwa bachelor, mimi siyo bachelor. Sina hela, ye utanipenda mimsela. Mana, najua mapenzi, stop kufanya ushenzi. Girl you drive me crazy, mama tapa tapa. Toto flani pia mwezi, yeah bonga the baby. Kama pesa no penzi, don't stop pata. Shakuweka kwenye system, shakuweka kwenye system. Baby, usiju kanirushia steam, usiju kanirushia steam, baby.
Usiwe na ubaya, usilete ubaya. Usiwe na ubaya, sina ubaya. Usilete ubaya, sina ubaya,
yeah. Oh baby, give me, give me, give me. Shukaga nami, chini, chini. Ya kushoto ganda na nami. Timiza ndoto ukiwa nami. Oh baby, give me, give me, give me. Shukaga nami, chini, chini. Kulia kushoto ganda na nami. Timiza ndoto ukiwa nami, yeah.
I'm me.